are one okay prank on my grandmother.
So hands yalo Renrico pass and tell us what you want to do.
Recopa Gara should have a banabane, remove tatty. Can you give up with your idea? I feel like I keep to the kitchen. Tolan as I can see Hola, such an asquela, his damos colon. Nkere ke sa mmele ke be ke bona gore ke tlogele dilo tse di masetseo ke sotlhege ngwana a tsena sekolo le di-drugs nke dirisa bo di-drugs bo eng bo matokwane ke be ke bona gore ke tswe mo kgannyeng eo ke dule ke sotlhege setlogolwana sa ka ba tsena sekolo a ba hetsa a tsamaya ka a tsamaya leng yena yalo yanong ke bone gore sese ke businesse e monate gore ngwana a tlhakane leng yena ha tlile ga ha le mo di-videong yaka lo tlhagile maloba ke bua le ene ke ne ke bua grapa ke re a tlogele boatla ka gore ke a itse otlile ka dira dilo tseo o batla mo kwaeto
kgale
nke di dira kgale gore ke ne ke sa tshwanela go dira dilo tseomare ene gao o ne a tshame o tshameka le nyena o ne a sa dire dilo tse sekoko ene o ne a di dira
thank you
bongwanaka.